sana Emiru njimi mwanga mimi sana Zena yetu imu seno sana Unji kweno nya miss you kanda fika yenja
My body goes on, I'm winning.